ministry y'ebyobulamu mu ggwanga ezudde abalwadde b'Ebola abalala mukaaga ne tutuuka ku muwendo gw'abantu 15 abaakazuulibwamu ekirwadde ky'Ebola okuva lwe kyabalukawo omwezi oguwedde. Dr. Daniel Kyabayinze akulira okwetangira endwadde okuva mu ministry y'ebyobulamu annyonnyodde nti abalwadde bano bonna bannansi b'eggwanga erya DR Congo.
Twafunye abalwadde abalala mukaaga era tutegeeza bannayuganda nti omuwendo kati omugatte okuva lwe twasooka okufuna obulwadde mu ggwanga lino nga 10 May omuwendo oguweza abantu 15 kati mu malwaliro gye tujjanjabira tutatuyina abantu 12 bano tusuubira nti bajja kuba bulungi bali mu mbeera gye tulowooza nti abasawo baffe bakola ekisoboka kyonna okulaba nga badde enguru twasobodde okusiibulayo ku balwadde abadde bajjanjaba basuuse bulungi ekirwadde kino era ne bavaayo mu kujjanjabibwa so tubateekako kye tuyita discharge. Naye lwakuba bano abantu abagenzi balwala beeyongedde omuwendo n'abantu be tuyita ba contacts ba getting in touch with gye basuzeemu ababajjanjaba ab'enganda zaabwe abatambula nabo bafuuse abantu kumpi 6.
Ono mu ngeri y'emu akuutidde bannayuganda bonna naddala abakozesa emitimbagano bakomye okutambuza amawulire amafu okuleetawo okutya mu bantu.
Tusaba batuusako abantu amawulire bwe batuuseko amawulire amatuufu siga kusasamaza nti amasomero bagagaddewo manya lockdown ebyawulokoso babizeeko babulire bantu kwekuuma kuuma nnono za SOP zetwabawa ez'obuyonjo okunaaba mu maaso mu ngalo ne sabbuuni toilet okuba ennyonjo kubanga abantu bano bafuna ekiddukano ne bakozesa toilet enjama obulwadde busobola okuvaawo ne butambula. Eyo bwobubaka bwe nawulidde aba taxi drivers ne ba park owners bwe baataddemu amaanyi tubayozaayoza n'abalamu bagambe bakole bwe bati.